yako sina wasi nimezama baby boo. Nimelewa usemalo kwako sipindui. Iwe chini ya majuu mimi sichagui. Tulale, kasamaki kanguru sababa kaparue. Wendo bingwa kuketi, simu za mjani yoba misiwezi. Hata chini ya kapeti, na vyoli sakata mbali misichezi. Tulikishuka bibi lipandishe kwa vanga. Ipe janja zote zile za kitanda. Vita vitu vya mahaba siyo panga. You're my baby.
Masha, Masha, yeah.
Lipandishe kwa vanga. Ipe janja zote zile za kitanda. Vita vitu vya mahaba siyo panga. You're my baby.
Washa, washa,
washa, washa, washa, washa.